Roman koen sura jawe go'o, aya sappo'e go'o, yaaki sappo'e nayi. Non onon ma, dole kocce koe modon bo maibe, be bawde hakke lamata ko dow mabbe. Amma joni, on gada jonde gam gadon ko Allah yidi, barka sumpo tirki e Yesu Almasihu. Gam non, to on alu hakke lamo dow balli modon maya yidi, ha tokkon ko suno balli modon gidi. To on puttutu alanon hakke wonde jokkode bandu modon, nde hutire fi kalludum. Amma kocce Allah koe modon, bo yimbe be dum ummini daga maide. Yaki yonki, nden kocce mo fuko e modon, o hutira kude adilaku. Gam hakke hebata jalorgal do modon, nde nale attawro ngondon, amma le yidde Allah ngondon. Gam pamen ma ana maide to hakke, hajo ni bandirabe am, hami kama jamal ngool. Gaware gujjo waway wujjuki. Mikammi ko gaware gujjo, resama do kapo chede milian noye. Wawata o wujja ko yamri. Gam dume, gam o mayi, o nanata o yiyata, o bodimbata ko. Don ma bandirabe am, konde resama dowrobe dubunoe, gaware gado jina konjen waway waduki jina. Gam dume, gam o mayi, o fofata, o yiyata o nanata, den o dimbata ko, ha o wiya o nyumayka jina. Bandirabe am, non Allah jomirawo yidi enen tokkube annabi Isa ngarten bo maybe to hakki bo nonno aya sappo e go o yi non onon ma dole kocce ko e modon bo maybe be bawde hakki lamata ko dow mabbe amma joni on gada jonde gam gadon ko Allah yidi barka sumpo tirki e Yesu Almasihu wato nde maide annabi Isa do gafangal yawi bawde hakki der berde meden o hokki en bawde nganyen waduki hakki amma ngaden ko Allah yidi wato njodo den jonde seninde e adila ku Yesu Allah gam hakke hebata jalorgal do meden kadin aya sappo e didi gam non to on alu hakke lamo do balli modon maya yidi ha tokkon ko suno balli modon gidi bandirabe am joninde Allah jomirawo der bawde mudum e yidde mudum e mokkere mudum wartiri en yimbe hesbe adili en hokki en yonki kesi en jikku kesum e lawol maide annabi Isa do gafangal o rimdini en diga bawde hakki e lamu sheidan gam non to en puttutu jaben hakki lamo balli meden kadin to en puttutu tokken sunoji balli meden ngaden ko ngidi to en puttutu alanen hakki wonde jokkode bandu meden hutire gam waduki fi kalludum ko hakki bo nonno aya sappo e tati wi'i to on puttutu alanon hakke wonde jokkode bandu modon nde hutire fi kalludum maana to denno mi fewo to mi fuddita mi hutira honduko am gam mi fewa ko mi huda goddo ko mi wi'a hala kalluka do goddo to denno mi gujjo to mi fuddita mi hutira jungo am gam mi hocca kaya goddo ko mi hutira jungo am gam mi wara goddo ko mi mema fi karminidum misalu bandu debbo goddo gam mi maido to fufi karminidum ko waduki ko Allah yida amma kocce Allah ko e modon bo yimbe be dum ummini daga maide yaaki yonki nden kocce mo fuko e modon o hutira kude adilaku joni ko Allah yidi mi wada woni mi hokka mo fu bandu am gam o hutira kude bodde e adilaku gam non bandirabe am enen tokkube annabi Isa sai kocce Allah jomirawo balli meden gam o hutira kude adilaku gam ayaje de ekitina en joni de Allah jomirawo hisni en diga hakke e lamu sheidan sai alen waduki ko woda ku en adilaku bo nonno Allah yidi Allah jomirawo dautana en famu dum amin.